Wabulo musajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Ambi omusajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Wabulo musajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Ambi omusajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Era webekai toyomba yumba torwana rwana, oyina okukimanya embeera eyo nga nzibu nnyo. Ayita mwena abakoyi ujje gyendi mbakkakkanye, ayita mwena abakoyi ujje gyali abakkakkanye. Wabula omusajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Ambi omusajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Wabula omusajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Ambi omusajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Nabona bona nze ne nekyawa, nga n'emirembe gimpeddeko, nga siina nawendaga ng'embeera yeekayomye. Emikwano ne ginkyawa, n'ab'enganda ne bannekawa, omusajja oyo nze ne mmusaba, Yesu Kristo asobola. Wabula omusajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Ambi omusajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Wabula omusajja asobola, ah Yesu asobolera ddala. Ambi omusajja asobola, ah Yesu asobolera ddala.
Remember we give God a
part DJL.com.
Yagaba ebirungi nze sirimba, ffenna twagala, nze siina na kyakumuwa kujjako musinzanga. Embeera webekaayi toyombayomba tolwana lwana, oyina okukimanya embeera eyo nga nzibu nnyo. Ayita mwena abakoyi mujje gyendi mbakkakkanye, ayita mwena abakoyi mujje gyali abakkakkanye. Wabula omusajja asobola, musajja ayamba kamuyimbire nze.
Remember where you got it first. www.djericom.com. Remember where you got it first. www.djericom.com.